my Lord. Asante kwa zawadi ya uzima, hata malaria nimepima sina. Niko kwa uwepo wako na kula mema, na hesabu baraka bado hazijakwisha. Nafungua kurasa bado sijamaliza, na hesabu baraka bado hazijakwisha. Nafungua kurasa bado sijamaliza, na hesabu
baraka
bado
hazijakwisha.
Nafungua
kurasa
bado
sijamaliza,
na hesabu
baraka
bado
hazijakwisha.
Mimi nafungua,
yeah,
I'm counting my blessings. Oh na na na, I'm counting my blessings. Oh na na na,
1 2 3 4.
Oh na na na, 1 2 3 4. Nazihesabu kushoto, kulia nasiona zinamiminika, yani kama ndoto. Najiona napaa kama malaika, umeniweka juu, umeniweka juu, flying so high, like Jesus Messiah. Are you ready once again? Nazihesabu kushoto, kulia nasiona zinamiminika, yani kama ndoto. Nakiona na baga mama laika, yeah. Umeniweka juu, umeniweka juu, I'm flying so high. Like Jesus Messiah. Na hesabu baraka bado hazijakwisha. Nafungua kurasa bado sijamaliza. Na hesabu baraka bado nafungua kurasa bado sijamaliza. Na hesabu bado
hazijakwisha.
Nafungua
bado sijamaliza.
Na hesabu
bado
hazijakwisha. Mimi nafungua bado. Are you ready? I'm counting my blessings. Hey, oh na na na, I'm counting my blessings. Oh na na na,
1 2 3 4.
Oh na na na, 1 2 3 4. Oh na na na.
Yeah.
Shout to the Lord Jesus. Tuendelee ama tuishie hapa hapa.